Udomiyeku xigeenka arrimaha bulshada degmada Wanaweyn oo weheliyo agaasimaha waaxda nadaafadda ee degmada ayaa kormeer ku sameeyey buundooyinka iyo biyo-mareennada magaalada oo ay ka socdaan olole nadaafadeed oo bilicda magaalada dib loogu soo celinayo xilli uu bilowday rashada roobka guga. Agaasimaha waaxda nadaafadda degmada Wanaweyn Maxamed Shariif Muxyiddiin ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada.
Kusii jirnaa ama shaqadan nadaafadda walaa marna ma hoos ugaasho laagista kusii waa kusii olosta hadda way kusii jirnaa waa shaqadii oo nadaafadda buundooyinkii biimaradda ah haddii baar caafimaad nagato haddii meenaadkii suuq dhex nagato haddii nagato kii daawad boole kan kii weyn oo biladka 40 stone oo kulmayaasho waa buundada kii weyn daawad boole kan waay barkad gudoomiyihii arrimihii bulshadana maasha allah aad iyo aad usan xarig xabiyo usan garabkaan oo taagan meel kasta iyo halkaana ka shaqeeyaan soo raadi weeye marka madana gudoomiye adabaa taaginta gudoomiye arwaata buundan hadda taagina daawad buule dhibaata badan ayaa kusii muuqata waa ninkii arrimihii bulshadii gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan degmada Wanaweyn waaye waa in laku codsoo ama laku weydiiyo madana gudoomiye meeli albaaq intiraas dirto waa jidkan waa jidka iskiiraha ilaa iyo doola jidka iskiiraha waaye koonfur galbeed wadda kale in banaawta mal waa koonfur galbeed lakiin shaadan waddadiya waatan had arwaad burburku muuqata sid had arwaataan waa dibas waa jidkaan degi marka maay ku codsadaane madaxda koonsuliyad inaad baaq indirto si dhagsi ahaan in la helo waddadan hadda adda taaginto degti buxus iyo rabta jidkas buus haddii waddadan gato waa furga badan walgati kulma dhigta marka waa in sheego waa adina hadda taagan tiishoona mudan gudoomiye maay ku codsadaane inuu bulshada ama kale meelaha madaxda noosureyto inuu daarsiiyo baaqa inuu si dhagsi ahaan
danka kalaafayeenka guud ee xaafadaha degmada Wanaweyn ayaa codsaday in maamulku ay gacan ka geystaan dhismaha buundooyinka degmadaasi.
Xilligii maa ka jirna insha allah roobkii marka may qabaane biyaha ayaa la dagaalin muhaanisi yani xaafado aan karinahayan an karina soo baalahayan xaafadahana marka buundooyinka guud ayaa taagna geed marka may falaane in oo la saa'ido intii mudunoo mise dhaabisay si yana buundan le habeen lahayd mise dib isla xisb bin lahayd meel aan ka dumayto adin marka qad si hor leen shee waay bas wada wada qad ma waay marka baan isla tabaan intii wada qad ma si leen isla lahayd biirsmaha bin ka dhawta marka qad ma biir korna he marka tii qad ma faalin fiya dad oo dhaabeeyo.